mind, hurting inside. You told me to lies. I don't want to see you again. I'll be fine, I'll find my own way.
Yazi gani yo muntu bengi kana ngempela. Yazi gani yo muntu angi kwalwa ngempela. Wahlala ngalo uthando lwami, wahlala ngayo inhliziyo yami. Kunjalo uthando muntu engakuthandi nangempela. Kunjalo uthando muntu engakuthandi nangempela.
Bye.